soldier now leads us one. Askari soldier now leads us one. Askari soldier now leads us one. Askari soldier now leads us one.
Nana le wafanya woka itwa soldier. Nana le wafanya woka chonga boma. Nana le wafanya woka lenda muji. Askari soldier now leads us one. Kama siyo jambazi, kama siyo wanyang'anyi, kama siyo wakora askari soja. Wacha uhusiano wako na wale wao. Askari soja na kuhimiza.
Askari soldier now leads us one. Askari soldier now leads us one. Askari soldier now leads us one.
Askari soldier now leads us one. Manamo nazoea, manaotoka ndani, manaotumwa na mdosi soko, mnataka wongo. Watoto wakienda kwa wembiwe kitu kidogo. Askari soldier imarisha kazi ya. Wanapokuja wale wovu mmezoea ongo. Maneno mengi kwa kinywa chako hauchoki kaka. Nimelala njaa, mtoto hana karo. Safari nayo ni ndefu, mdosi halisi.
Askari soldier now leads us one. Askari soldier now leads us one. Askari soldier now leads us one.
Wanapopata ya kinywa chako wanafurahi sana. Wanakupima kwa sigara na shilingi kumi. Huko nao wanachunguza misingi yako yote. Upelelezi wa kutosha umepeana wewe. Inapofika wakati wao hautazoea. Utawaona wanaume wamefunga nyuso. Mara moja kupita tu utakutewa kwa guni. Mara kaka haitoshi utafungwa kwa kamba. Sita zote na matatizo umeleta wewe.
Watumishi wa Mungu, sawa sawa na askari soja. Chunga sana kazi unayoifanya. Sije ukaifanya kesho ukakosa ufalme wa Mungu. Haleluya.
Nani aliwafanya mukaitwa vile? Nani alikufanya ukawa nabii? Nani alikufanya ukawa mtume? Na wachungaji wote wa makanisa, wote walio chini yako wewe watunze vyema. Shetani ache asikuje, wewe ni ukuta. Wacha kutoa siri yako kwa ukumbi wa shetani. Mwenye nyumba kicha utajibu nini?